Dim loba owam Dim dimi ngokuzithoba Phambi kobuso bakho Angeke nditshone ndikhuphuka Ndithi nje kuwe ndixolele Ndithi nje kuwe ndixolele